Yeah, it's Kalentin.
But tulei begele sando sami pela mina nyakumbula. Yeah, mauni ke tuze wa mina we azi baby mpila ikolula. Inhliziyo uyayilawula. Uyayilawula. Uthando lushiso kwembawula.
Igama lakho omuhle, umntwana omuhle osikathi njengesifundo elokishini. Utherabhensi akalibona elidlalayo. Lo mntwana uhot undlula ama-hot wings ase-chicken licking, uphuma la ngasebothe. Lo mntwana ngamshela wankomo, uthando lwethu livutha amalangabo. Istofu siku-6. We tested each other every day and night. Few months later, izinto ziyashintsha. Ugelu on and off njengegesi. Uhamba abuye. Today she texts me tomorrow she put it me.
Maungeke tuze wa mina uyazi baby mpila ikolula. Inhliziyo uyayilawula. Uyayilawula. Uthando lushiso kwembawula. Impila ikolula ngaphandle kwakho.
Impila ikolula
imicabadala
ngaphandle kwakho. Ngaphandle kwakho.
People always run their mouth, bakhuluma kakhulu. They always judge because they don't know the story. Don't judge me. I've been places that you've never been. Ungazophapha njengecherry loose. Ngiyiplayer, dala ngikhona kule game. Njengesithunzi esiluza iweight on gym. I'll never lose, I'll never quit. You were on and off, I got myself a backup generator. Ungazi generate powerful like two, hlale on. Wayiphula inhliziyo yami, ngabopha phuke ngishulisi. Bengazi ukuthi ngenzeni, injongo ngihlulile. I was left with two options, ngibe isidaka.
I'm chilling with my homie, busy wondering how the hell we get this much fucked up. Gang gang, but see.
Cholo song fluli,
cholo song fluli,
tando lung fluli,
tando lung luti,
cholo song luti.